Yes, I am. Enemy of the man.
Mobile of healing.
Listen, I'm a wall in the face. Hey, baby, come close, come kiss me. I'm trying to know what you got now, this. To keep us solid, 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 don't sissy. When you're my penzi, mini, major, lisky. Then I will win him times at your whiskey. If any lambe times at your lips. Oh, no, no. Yes, sir. When the young go poor then. Kukupata wewe mama siku zan. Amani wana buruga. Siyo marafiki wana tuzuga. You're beautiful, Kali. Maria. Na waka waka mimi unanifanya nisilali. Shaba, penzi lako tamu manzu meni kaba. Niki wana kiundo unanipa maji. Yumona nikili kama niki midaji. Toto tundu uki wachumbani. Domana siri zako we haze julikani. Niki penda me kama shalukani. Mapenzi wana ya pimwani hata kwa mizani. Taku follow Facebook or Insta. We senorita. Kipidi daddy day. Kipidi daddy do. Yoko anawika. Hey sister sister. Mini mefika. Kilelo licho nipa kama juice ya Jamaica. Na 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 do. You are beautiful, Kali. Maria, na waka waka mimi unanifanya nisilale. Chuchigo, you are beautiful, Kali. Maria, na waka waka unanifanya mimi nisilale. Chuchigo, shwidi dadi de, shwidi dadi de, shwidi dadi da, shwidi dadi da, shwidi dadi de, shwidi dadi de.
On the beats.